Umphefumulo womuntu yiwo oyingqondo yomuntu osiza umntweza empilweni. Umqondo womuntu unamandla ngendlela yokuthi angakwazi ngisho ukuzitshela ngezinto ezingekho azayikholwe. Sesikushilo lokho, uma ingane ibhana nento esabisayo emehlweni ayo, ingavumela umqondo wayo onamandla ukwakha zonke iy'thombe lezi nokwesaba ngenxa futhi yokuthi basebancane kabakubona ukuthi leyo nto isengqondweni yabo nje. Ukuba ngumzali wengane eseke yabakulelishwa akulula. Namhlanje ohlelweni ezomndeni sizokhuluma ukuthi lengane ingabhekana kanjani nohlobo lokwesaba okusengqondweni. Hlala ungasuki. Angithathe ithuba ngikubingelele ezomndeni uhlelo lokulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Umama usibhalile phambilini mayelana notakalani wakhe osaba kuhlasimula izinwele, uthe, ngingayisiza kanjani ingane yami encane inqoba uvalo lwayo lwey'nambuzane? Ihlale isaba amabhungane, inkinga isanda kutinyelwa yinto esikoleni ngesikhathi sokudla, usevesa vevezele uma kuwukuthi kumele iklasi liphume, sithini isisombululo? Kubuye sengathi ingane yakho isungulele uhlobo lwayo lokwesaba okusabhungane okukusaba izinambuzane ngamanye amazwi. Njengoba uyibonele, kunzima ukuba neminyaka ewu-4 noma ewu-5 bese udinyelwa isilwane. Uhlobo lokwesaba njena lungadala ukushaqeka kuwe uqobo uma kuwukuthi ingane yakho ibihlala ithakase lokuyodlala emnyango nakhe sekuphakamisayo. Uma kuwukuthi ngokwemvelo undodana wakho ubevele saba okusabhungane qede wase elunywa yilo, kuyimvele ukuba kuvese kwenyuke ukusaba kuye. Leyo ngxenye iyaqondakala. Khona lapho, indlela asaba ngayo ibukeka isiphezulu kakhulu, siqagula ukuthi uvesi uyasaba ngokwemvelo yakhe. Lokho kuyaba yinto ingane ezalwe iyikho, kuye kubiza ukuba ihlale njalo ithole ukuqiniswa nokududuzwa nguwe ongumzali. Kumele ungangabazi ukwenza lokho ngesikhathi esifanele, ngokwesikali futhi esifanele, nokho ungeqeli ekumtotoseni. Kunalokho, cinga amathuba ezindlela zokumsiza anqobe ukusaba kwakhe. Usabhekana lenselelo, khumbula ukuthi uvalo lwengane yakho luvele into eneyibili, ubuncane nongaqondi kwakhe. Abadala baba nokwesaba okwakhiwa ingqondo bayaqonda ukuthi ingqondo nje, nokho baqhubeke besabe nakube sebazi ukuthi ingqondo esuke nje ibatshela lokho. Ukwesaba kwengane khona kusengenziwa ukuba ngamaqume empilweni bagcine sebenetwetwe ngoba kabanalo lwazi oluphelele kumbe oluqondene ngqo lwento esuke ibasabisa. Icebo eliphathekayo ongalifaka kungaba ngikwenza umdlalwanyana nje wokumsiza anqobe ukwesaba. Mhlawumbe hambani niye e-library ndawonye nibheke iy'ncwadi ey'ngamabhungane. Siza ingane yakho ukufunda iy'nhlobo ezahlukene zey'nambuzane, afunde amagama azo nixoxe nangokuthi aphila kanjani, aphila empiloni. Qala ngamabhungane nje angenabuthi ney'cabucabu. Thola ama-crayon nidwebe lezi iy'thombe ndawonye. Gigithekani nihlenge ngesikhathi nidweba. Ungamthengela ngisho amathoyizi asaplastiki angamabhungane. Inhloso lapha ukwenza into emenza esabe ayejwayele futhi ibe sahlayi kuye. Uma ulanda lesi senzo, ukuqagula kwethu ukuthi lesi siga sizodlula bese ingane yakho ifunda ukuthi amabhungane amaningi kawanabungozi. Uma lokhu kungenzeki, uma inkinga iphikelele inyangeni ezimbalwa kumbe edlulela, kusengadinga ubona nabezempilo abaqondene nokusebenza kwengqondo yengane. Umnyango wezokweluleka e-Focus on the Family ungakuxhumanisa noongoti abangabaseduze nawe. Bangakuthokozela futhi ukuxoxa ngesimo somntwana wakho ngocingo. Sicela usishayele ku 031 716 3300 ukuze ukhulume nongakusiza. Siyaqonda ukuthi isimo singabukeka simgqinqo oqesha nayo okwamanje kuwe nangubana wakho, kodwa ungadikibali ukuthi nalokhu kuzodlula. Inqobo nje uma umupha uthando oluningi nokumlekelela endleleni. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.